Ndashaka kubanga bange cyane wowe mbwira abanzi bawe gusa maze menye nkunda gufata nk'inyanja toga cyane ingurira umutima wawe nze ninjire nibyambaho nibyambaho ko nkunda undi utari wowe urindabo urindabo nikundira kuko mpora nzuhira si mfite kuba nabundi sinibona na ku nzu ndi ni wowe somo na minuje sinari nzi ko gukunda bigeza ahana niyo bose bashira sombona jyewe nzaguma uzansanga aho uzansiga ni uzansanga usewe lama kuburyutse kugeza uryamye usewe lama kurutugu rwanje ni uzarira nibashanga bashire Nakoze ikosa ndarangara ndangarira undi ibaze ko nasaze ari wowe narebaga Girl I realize that your body, your mind